Amenisoma ka kitabu cha hadithi, ananielewa uzuri wake wa ajabu. Kwake na sadiki, kanithibiti siwezi kuambilika kitu, siambiliki. Tena ni mipango ya kusafiri ng'ambo, kwenye chumba cha upambo ni kuchumbie. Tatizo uzuri wako, udhaifu wangu sijiwezi, sije kawa kigezo cha matatizo. 'Cause if he's loving you, no one can do it right. You know that I'm down, if loving is wrong, I don't wanna be right. 'Cause if he's loving you, no one can do it right. You know that I'm down, if loving is wrong, I don't wanna be right.
Love, in a feel kama I fast with you love. Wewe ndio my new flame, my new love. Kama siko kando yako nina kiu love. Nina taki yako and I'm happy yaki. Nasikia sauti yako, niambia uko wapi. Ndio nikuje hapo, nikuwe my loving. Hata na shukuru Mungu nimechwa do something. Perfect picture me and you na wajukuu. Leo utakula nini, I can cook for you. Kwa TikTok for you, like Suna Boo. Sleep next to you, nana like the view. Kitu mali safi mpaka natoka soko. Vile woni penda mina feel ka mtoto. Sema unataka wangapi mini takupa pronto. Sema unataka sangapi mimi ntashika phone call.
Tena na mipango ya kusafiri ngambo, kwenye chumba cha upambo ni kuchumbie. Tatizo uzuri wako, udhaifu wangu sijiwezi, sije kawa kigezo cha matatizo.
'Cause if he's loving you, if loving you is wrong, I don't wanna be right, I don't wanna be right. 'Cause if he's loving you, if loving you is wrong, I don't wanna be right.